Westside music, bro.
You don't understand.
Here we do, homie. Here we do, lady. Here we get home, boy. Here we night five. X2. Let's go.
Laka chengu wakunyala. Wanyaliwa laka chengu wakunyala. Wanyaliwa kwa manyalo kuhu yako. Wekuteka kwa manyalo kuhu yako. Wekuteka laka chengu wakunyala. Wanyaliwa laka chengu wakunyala. Wanyaliwa kwa manyalo kuhu yako.
Story zone,
Kizeza la mazibaka Ikuswala pili mwali nyalo Haha Otherwise
Downloaded from
Mazibani
musicblog.net.
You don't understand
Ella Junior homeboy, I see you.